jawigii saxnaaday haday noloshii samatay hadu saldhigay jacaylkii dharaara sanbaa bilaabmo saakay dunidii bidhaantay hadu jawigii saxnaaday haday noloshii samatay hadu saldhigay jacaylkii dharaara sanbaa bilaabmo saakay dunidii bidhaantay sanadkii farxad la galay nalkii rajada siraadmay hadduu samirkii lib dhalay hadduu sawigii dhammaado cashaqinaa qusaysiyaay haddaan sigalnimo ka baxay sidii sultaankaan u noolay sidii awliyaan siraataa sidii sarkaalkaan u taliyaa sidii culimadaan u seexdaa haddaan habiyahay sidiina haddaan sigalnimo ka baxay sidii sultaankaan u noolay sidii awliyaan siraataa sidii sarkaalkaan u taliyaa sidii culimadaan u seexdaa haddaan habiyahay sidiina sabankii wacnaaday hadduu saacii iskaadhay hadday guushii sugnaatay hadduu sahankii rumoobo hadda saba khayr lee degay hadduu sabankii wacnaaday hadduu saacii iskaadhay hadday guushii sugnaatay hadduu sahankii rumoobo hadda saba khayr lee degay hadduu sadrigii degay janana waatan sugaaye hadday timi sow jaday haddaan sigalnimo ka baxay sidii sultaankaan u noolay sidii awliyaan siraataa sidii sarkaalkaan u taliyaa sidii culimadaan u seexdaa haddaan habiyahay sidiina haddaan sigalnimo ka baxay sidii sultaankaan u noolay sidii awliyaan siraataa sidii sarkaalkaan u taliyaa sidii culimadaan u